Bible say at ya se phone be here at ya ye. It's me ti ya se ne me wa ya ready. Me ko kana jebua.